Joshua 23 verse 1. Kwathemva kwezinsuku eziningi lapho Jehova esephumzile uIsrayeli ezitheni zabo zonke nxa zonke uJoshua semdala eneminyaka eminingi. Verse 2. UJoshua wabiza wonke uIsrayeli amalunga akhe nezihloko zakhe nabahluleli bakhe nezinduna zakhe wathi kubo sengimdala ngineminyaka eminingi. Verse 3. Nibonile konke uJehova uNkulunkulu wenu akwenzile kuzo zonke lezi zizwe ngenxa yenu ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye onilwelayo. Verse 4. Bekani, nginabela lezi zizwe eziseleyo zibe yifa lezizwe zenu kusukela eJordani kanye nezizwe zonke engizinqumileyo kuze kufike elwandle olukhulu ngasentshonalanga. Verse 5. UJehova uNkulunkulu wenu uyakuzigxosha ngaphambi kwenu azidungule ebusweni benu nilidle izwe lazo njengalokho ebekhuluma uJehova uNkulunkulu wenu kini. Verse 6. Imani kakhulu isibindi ukugcina nokwenza konke okulotshiwe encwadini yomthetho kaMose ukuze ningachezuki kukho ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 7. Ukuba ningangeni kulezo zizwe ezisele phakathi kwenu, ningabiza amagama awonkulunkulu bazo, ningabafungi, ningabakhonzi, ningabakhothameli. Verse 8. Kepha ninamathele kuJehova uNkulunkulu wenu njengalokho nenzile kuze kube namuhla. Verse 9. Ngoba uJehova uxoshile ngaphambi kwenu izizwe ezinkulu ezinamandla, kepha ninakukho muntu omile phambi kwenu kuze kube namuhla. Verse 10. Umuntu oyedwa uxoshile inkulungwane ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu nguye onilwelayo njengalokho ebekhuluma kini. Verse 11. Qaphelisisani ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu. Verse 12. Ngokuba uma nibuyela emuva ninamathele ensalini yalezo zizwe zona lezi ezisele phakathi kwenu niganiselane nazo ningene kuzo nazo kini. Verse 13. Yazini nokwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu akasayi kuzigxosha lezo zizwe phambi kwenu kepha zona lugibe nesibe kini nenkalivasi ezinhlangothini zenu nameva emehlweni enu nize nibhubhe kulelizwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona. Verse 14. Bekani, namuhla ngihamba indlela yomhlaba wonke niyazi ezinhlizweni zenu zonke nasemphefumulweni yenu yonke ukuthi akuphuthanga nento eyodwa kuzo zonke izinto ezinhle azikhuluma uJehova uNkulunkulu wenu ngani. Kwenziwa konke kini akuphuthanga nento eyodwa kukho. Verse 15. Kuyakuthi njengalokho zonke izinto ezinhle zenziwe kini akhuluma ngazo uJehova uNkulunkulu wenu kini, kanjalo uJehova ehlisele phezu kwenu zonke izinto ezimbi aze anibhubhise kulelizwe elihle uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona. Verse 16. Uma neqa isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu akuyala ngaso niye nikhonze abanye onkulunkulu nibakhothamele, intukuthela kaJehova iyakunivuthela nibhubhe masinyane ezweni elihle aninika lona.